tutti i giorni di fuori la faccia cazzo. Se vado a Cuba, da sei lì, mi butto, come mi dici, mi butti. Dai, io disegno a Cuba, tu sei lì.
Tu kam na mama cho dilated, of course Titana. Karao ali hate my bro ali relate, jun my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tu kujibu, tunajibu wivu. Tu kam na mama cho dilated, of course Titana. Karao ali hate my bro ali relate, jun my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tu kujibu, tunajibu wivu.
Big up Nairobi, my dambaya kama heli ya kogi. Area code ni maili ya sub Android ilipea na mbogi. Kikose kosi kusamba panga ukiresist kwa lobby. Shori altaka namba mezo ya kuchimba kachimbe fosi. Walifatua kutoka outa wakamadua kangundo road molem. Ali sato morning, Ali alishtukia hesi ya memoket. Spider weapon gun imported wona AK-47. Uspati ogopa open nasikia kuna msako badani msa 7. Leo tuko ndani ya keja tutoki, jeshi ko handas na choki. Blaine alikulua toja, toki, toka, kopa na koti. Jeshi ya koja, tuko tomboy unless ni bigi mishoni. Tourist mwenye ligongwa na hoka, akatoboka madola, sorry. Welcome to Nairobi though, chunga porio. Giza kwa corridor, arifa ligeuziwa na morio. Android ilipigwa tapo chokoch alichumia Landis Road. Si uliambia unga fudiro, madam huku watuko otedo.
Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate my bro ali relate, jun my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tu kujibu, tunajibu wivu. Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate my bro ali relate, jun my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tu kujibu, tunajibu wivu. Chum tunashinda, zime chrome na makila. Anti-terror units wanajua munga ni proma na driller. Tortoise, amphibia ni chura, Bonnie and Clyde nitufamie ma shuttles. Ujue Kowlin tu siwendo falla mse juzi ni kidandia masako. Facebook ni free mode, usiongelelea prof. Kama uje yo ganga na omu ama ujibake kimbo, sinambia about struggle. Bonga mafi na wenu wa kukuja, tumeosa kuzoza labda umemboch. Umenyonga monkey na uko lockdown bako umechoka. Mtani ni gangland, ukishukiwa ni unyurie. Kuna siku munga nilitry kutetea msea, uya meshukiwa bure. Fuck it, pingu zililand, mini kafungwa shoeless. Pakina snitch ulibisha, anadai ange jisquiz na dirisha. Geusa lidhani tumechat tangu mchana, ananikalisha mina shkisha. Fans KOT, wanadai kusikia, mirako baby ya nigea. This is unfair, shore likujia kuni after shaku kula fair. Irai na corona, my suit and tie, mradi koroga na different supplier. Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate my bro ali relate, jun my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tu kujibu, tunajibu wivu. Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate my bro ali relate, jun my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tu kujibu, tunajibu wivu.
Pull up kwa ndodhi, pa, 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 of course ni mchana. Victim alikuwa gun mraisi konekana, jo anapenda fashion sana. Mina ex-boss songo tulishako sana, psh, of course li msanya. Bro ni samurai jaka kishika panga, manze ni costume hana. Siguo mtumepiga, tukisababisha, mbaka machuja zinatupa. Wame kuwa mna maniga, atikunitisha, na mini mekuja na msupa. Kuona maziwa, tunafanikisha, nyama tunakula na mfupa. Ndo mna ririma, jaba na shikisha, pombe tunaikunya kwa chupa. Kukuja ndakuja, manze na Mr. Tambua. Juzi mbangange ni sari but nilimuliza malao na nchiko na nchua. Uliza munga, ofakadu zetu kifinyo na nua. Napuliza kunga, sababu tosha ni mpemola isifa na dua. Vibe koshua, hindo masa ukiliko nko mteja. Ustaili kuzua, mina budako ukunywa busana uko Kakamega. Hikelele ilolemea ndo manamlia mwa kuilenga. Kiterere ni kiteleza na rende lazima kutesa.
Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate my bro ali relate, jun my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tu kujibu, tunajibu wivu. Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate my bro ali relate, jun my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tu kujibu, tunajibu wivu.